told me, she told me. She told me, she told me.
Lanza does on TV.
She told me money come, money goes. To saving God, to music will. You don't need dollar, you love dozy. Omo kwa no kweni nasi vochi vozi. She called me touchy, mami yomu weka paketi. Chips and coco, molete. Sente ziri mu waliti. Waliti iliwa. Mujoga vya na mwe. Nazima mujoga mwe konza vya na mwe. Watu watu zirina. Mujoga vya na mwe. Nazima mujoga mwe konza vya na mwe. Watu watu zirina. Bando wakunye niwela vida duva. Iba kulekeda ni zaboda. Nali manyu bino vya kusaga. Eya zene bizike, she call me. Mami yomu weka paketi. Chips and coco mulete. Sente ziri mu waliti. Waliti iliwa. Mujoga vya na mwe. Nazima mujoga mwe konza vya na mwe. Watu watu zirina. Mujoga vya na mwe. Nazima mujoga mwe konza vya na mwe. Watu watu zirina. Chitomi money come money goes. To saving at your music will. You don't need dollar, you love dozy. Omo kwa no kweni nasi vochi vozi. She called me touchy, mami yomu weka paketi. Chips and coco molete. Sente ziri mu waliti. Waliti iliwa. Mujoga vya na mwe. Nazima mujoga mwe konza vya na mwe. Watu watu zirina. Mujoga vya na mwe. Nazima mujoga mwe konza vya na mwe. Watu watu zirina.